Baby, uchami chao tola. Chipone, Lita Sise, Kanta Music. Baby, uchami chao tola. Chami chao tola, kana kimbo kama luma. Yeah, baby, uchami chao tola. Nanzeri otola na omuchi mama numa. Yeah, baby, uchami chao tola. Chami chao tola, kana kimbo kama luma. Yeah, baby, uchami chao tola. Kama luma ngikwimbire kapela ekotite baby wibirira we lingala omwachi uocha ingikuheche bendela na naute stamina nga young Mandela chami chao tole sende ngendi kufuwira sabe chao kanyo icho siva kendi kongera anzeri hotola nono mwe kwetara mama subia yoku mama dungobu kangara kendi kusomba na malu heri vya sinjula otola yo mubiri wa umapate chula baby uchami chao tola. Chami chao tola kana kimbo kama luma. Chami cha hotola kana kimbo kama luma. Yeah, baby uchami cha hotola. Nanzeri hotola na omuchi mama nduma.
Alinga baby bakukolo mofes Erina kusera kunejo echi huwan Manitu baby nsindi na muswa Beta mero kanyibu wang nanzeri hotola. Mwayana wabachide mbindi bindulai Uwita kafika kabu yanga kutemelai. Binduka baby inga tulaye kome Yetzinga na wite baby nje kukuhira.
Baby uchami cha hotola. Chami cha hotola kana kimbo kama luma. Yeah, baby uchami cha hotola. Nanzeri hotola na omuchi mama numa. Yeah, baby uchami cha hotola. Chami cha hotola kana kimbo kama luma. Yeah, baby uchami cha hotola. Nanzeri hotola na omuchi mama numa. Edasi ya weyo yikapu na mateka akimbo kama luma muka na mazuka. Tuunzeri hotola ngendi kutwaleka. Echa senda yewe tu baby tukitambuka. Nipe chasi kona dance niwe choice. Aba ndewo sina biba si umaresi. Uli movie no no uli kudu yes yes. Aba dongo watuleke roko kwa space. Zera hano kwa zero distance. Aichama pisha baby ash ash. Baby uchami cha hotola. Chami cha hotola kana kimbo kama luma. Chami cha hotola, chami cha hotola kana kimbo kama luma. Yeah, baby uchami cha hotola. Nanzeri hotola na omuchi mama nduma.
Mwani tu baby mbindi bindulai. Bindi ngule mbindi baby nanzeri hambako. Mwani tu baby mbindi bindulai. Bindi ngule mbindi baby nanzeri hambako.
Ibzo, Demarek is a swisk. Kanta music. Deep tone leader season. I'm sorry, baby, I kissed your best friend.